Sanibonani bangane, beguyi lawo mafeni angitholayo. Ngakho ke siyajabula ukuba lapha kulokhu ukusa umzuzwana mbalwa nje ukukhuluma nani. Futhi angicabanga ukuthi mfowethu Neville uke abe nendawo ethize emibhalweni lapho ezoba khona nosonto sikolo. Ngakho ke nje thina mhlawumbe nje sivumele umoya ongcwele njengoba sizizwa siholelekile ukuqala noma phi lapho efisa khona noma yesiphi esahloko esizofunde kuso. Ngithi ukukuthanda ngalo ndlela akukho mgudu ojwayelekile, ngakho khona ke akukho okusemthethweni. Sivele sikwemukele njengokuvela enkosini futhi siqhubekele phambili. Futhi bengibatasatasa impela, saba nomhlangano othandekayo eKirkland Tabernacle futhi ingxenye ethandeka kakhulu yakho ngaphandle kokuphulukiswa ngokombono wami bekuyizolo ebusuku ukubizela altare lapho amakhulu ethululeke ezansi emgqeni lapho futhi yagcwaliswa phama yonke indawo yealtare naso sonke isikhala esiphakathi nezihlalo naphansi naphezulu emaceleni futhi bekungabantu bezenkosini uJesu Kristu. Futhi leyo yinto esemqoka empeleni ngokubona abantu bezalwa ngokusha beze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Futhi ngibona iqembu elincane lapha, asinalo ihlelo noma abukho bulungu, sinenhlanganyelo nje omunye nomunye okungenayo sishumayela ivangeli kubo. Bengifuna nje ukwazisa kulokhu ukuza abazalwane ababili ngemuva engibazi kahle kakhulu, abangani bami ababili abathandekayo, umfowethu Setmani waseCanada yena nomngane wakhe basuka phezulu. Ngikholwa ukuthi banjalo. Indoda ethengisa ngoswidi, yiphi indawo ohlala kuyo mfowethu na? Angikwazi. Bese kuba umfowethu oseduze kwakho lapho e-Iowa kunjalo, edla uswidi wakhe ehla ngomgwaqo, bekufanele ngazi lapho ehlala khona, akunjalo na? Ngakho ke sibonga kakhulu ngokuba nabo ngaphakathi namuhla njengabangane bethu abasivakashelayo kanye nathi. Bayalungisa, ngiyacabanga ukuqhubeka baye eCanada manje. Bese kuthi ke size ngale emhlanganweni olandelayo ozoba sekusukela kuleli viki engxenyeni yokugcina yaleli viki nangamhla zingamashumi amabili nantathu eMinneapolis iChristian Businessman. Ngolwesine busuku izoba seChicago eChicago Gospel Chapel. Ngikholwa ukuthi ibandla laseFiladelphia ya okwangolwesine ngalolu lwesine luzayo ebusuku eChicago. Namhlanje ntambama bekufanele sibe seJunior Cash icishe ngelesibili ngo, futhi ngicabangile uma yonke into isebenza kahle ekubusisweni kwalelo thabenekele, futhi ngicabanga ukuthi uthe unezimungulu ezithile ukuthi yezwe selifikile mayelana nesimungulu esiphulukiswe eIndianapolis esazalwa isiyisimungulu. Futhi icishe sasineminyaka engamashumi amabili lesishiyagalombili kudala, futhi asikazi sikhulume noma sizwe, futhi baletha izimungulu ezithile lapho namhlanje ntambama. Uma nje ngingangena kukho manje ukuzikhulekela, futhi lokho kungenge endala le 3 endala i-State Road 3 endala ngenhla nje kwase-Charlestown. Uma kungenzeka ngifike lapho, ngithole izinto ezinkulu ezikhandlayo okufanele ngigijime ukuthi ngizenze ngokushesha. Futhi ngakho ke kusasa ezansi ngifanele ngihlele eKentucky ohambweni, futhi kuthi okungigcina ngibatasataza. Kodwa emva kokuba sengiqedile ngale mihlangano manje nginesikhathi esincane, ngineholide elincane, ngizobuya cishe emavikini ayisithupha. Ngiya eCanada bese ngidlulele West Coast. Ngakho ke ngikhulekeleni, nginezinqumo eziningi okufanele ngizenze ngokushesha, izinqumo ezibaluleke kakhulu. Ngakho ke ngikhulekeleni, ngizoncika kini ukuthi ningikhulekele. Manje izinkonzo kulobo busuku njengoba umelusi wethu othandekayo umfowethu Neville ubehlala njalo ugqozi, futhi ukuze ngingene kuseni ngicabange ukuthi ngizovele ngingene ngihlale phansi ngimlalele khuluma. Kodwa ungumuntu oyedwa onenhlonipho enkulu ukuthi ufuna othile nje uyancamela. Ngicabanga ukuthi lowo ngumbhalo ukuncamela omunye umuntu. Niyabo, ngiyakuthanda lokho. Futhi ngineqiniso ukuthi sonke sijabule ngomfowethu Neville, umelusi wethu ewu lolo hlobo lomuntu. Ungumuntu onjani pho, usenhliziyweni yakhe. Niyabo, lokho naye eziveza kanjalo kukhombisa lokho ayikho. manje begethi ange awu ngokusobala ngisenda kuvuka cishe imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu ngakho ke ngithi kudideka lapha ngokuthi ngiqale ngani nezindawo ezintathu ezikhethwe lapha embhalweni ngileyodwa ezansi lapho kuPetro kuqala nengincwadi kaJuda nengiyesambulweni manje sizoqala kuphi ngalesi sikhathi na ngathi inkosi ingasisiza manje futhi sibusise kakhulu nangokuchichimayo njengoba sibheke kuyo ngakuke ngithemba ukuthi ifeni ayisinqamuli kakhulu izi inwele zokufakelwa kunoma ubani ingabe iyakwenza na noma ngicabanga ukuthi lokho ikakhulukazi kusepulpiti kunjalo umfoti cox lokhu lapha na ya awu ngiyajabula ngempela kungilimaza kakhulu lokhu kungamboziwe phezu kwekhanda lami kwangathi abesifazane babefanele babe nesembozo phezulu lapho kodwa hayi ngiyacabanga indoda awanakho waphuma nezimbotshana ayazi zange zivaleke ngemuva lapho izinwele ezaphuma khona nezinwele zokufakela ezincane nje futhi ngisha izwi emizuzwini imbalwa ngakho ke ngifanele ngithi ukukubheka lokho ukuguga kwenza ukuthile kuwe akukwenzi na Oh kodwa ake sizame incwadi ka ngiyesaba ukuthi ngizojula kakhulu uma ngizama kungena encwadini kaJuda lapha ngoba isekuphikisaneni kukaKora futhi ekijimela ekuphambukeni kukaBhalami futhi wabhubha ekuphikisaneni kukaKora okungenzeka ukuthi kuzosithatha isikhathi eside sifuna ukukhulekela abagulayo olapha kulokhu kusa Ake siphekise abulele futhi siqale lapho evesi elilodwa noma amabili ukuthi lethe dlalele sincane futhi sifundise imizuzu embalwa kuze kuphume izinganyana futhi sizovala futhi sibe nomkhuleko wabagulayo khona manjalo manje incwadi iyincwadi yokugcina yeBhayibheli futhi akukho umuntu lapha yona kanye lencwadi yathi ukuthi kwakungekho umuntu ezulwini noma emhlabeni nangaphansi komhlaba owayefaneleka noma inamandla okuyithatha incwadi ukuyivula noma ukuthi kulule izimpawu noma yini akukho umuntu umbishopu omkhulu noma kungaba ngubani akafanelekile futhi wayengena indlela yokukwenza Kwaseke kufika iwundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe futhi la yithatha incwadi esendleni sokunene salowo hlezi esihlaleni sobukhosi futhi ngoba wayefanelekile futhi wavula futhi wathikulula izimpawu ngakho ke ake simcele nje ukuthi uzosithukululela lona yini kulokhu ukuza futhi aluvule sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje Mama wethu sezulwini namuhla siyabonga kuwe ngenhlanhla yokuza kuwe ngendlela yomkhuleko nangokukholwa nokuba nokukholwa ukuthi wena uzohlelipha noma yini esicelayo ngoba hayi ngenxa yokuthi siyacela kodwa ngenxa yokuthi siyakulalela lokho okushilo cela uyakwamukela Aninakho ngokuba anicela niceli ngokuba anikholo futhi baba siyathanda ukucela ngoba siyakholwa ukuthi sizokwemukela lokho esikucelile futhi into yokuqala baba ngezono zami uqobo nezono zaleli bandla kulokhu kusa ngokuzithoba ngicela intethelelo yazo zonke izono zokungalaleli nezono zokweqa nanoma kungaba kuphi Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlanza izinhliziyo zethu nemiphefumulo yethu manje nje kubo bonke ububi zonke izono iziphambeko futhi ake umoya ongcwele usenze busha phakathi kwethu uhlobo olulungile lwenhliziyo nenqondo ukukukhonza siphe khona baba futhi sikhulekela ukuthi uzophulukisa bonke abagulayo nabahluphekileyo nangizwi ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi kaNkulunkulu futhi sengathi umoya ongcwele manje ungangena futhi ubambe izwi Ulikhiphele ngqo kulezo ezintsha ezisezintsha izinhliziyo ezihlanzekile phandle lapho futhi ukutshale lapho ngokukholwa okukhulu okuzovele kuziqhubekisele phezulu endleleni baze babe sebukhoneni benkosi uJesu futhi bemukele ukuphiliswa kwabo izibusiso abazicelayo ngokuba yilokho esikuzele ngokukhuleka kuwe ngokucela nokuhlanzwa ukalajwa nokuphulukizwa nokuhlala emuva enkonzweni futhi inkosi ukukukhonza kuwo wonke amakhono amancane osithumele kuwo sicela lokho egameni lenkosi Jesu indodana kaNkulunkulu amen Ncwadi yesambulo yayiwo kubekwa uphawu kubufakazi bokugcina benkosi Jesu futhi yanikwa isahluko sokuqala sizoqala kuso bengicabanga ukuthi mhlawumbe sizoqala kabusha kwezinye izifaniso manje incwadi yonke ibhalwe ngezifaniso akukho lutho oluqondile njengezwi lapho vele ulibeke ubala khona bese uthi lingezifaniso futhi uNkulunkulu unendlela yokwenza lokho nesizathu sokukwenza uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kokuthi unesizathu ngemuva kwakho futhi kungabani noma ubani leli yiclass manje ngabokhona ngaba nomcabango isizathu sokuthi wenza lokho na nakho ukuze akwazi ukukufihla emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi angakwembulela izingane zona eziyofunda akanawo umusa ukusenza ngaleyo ndlela na manje uma zifundiswa ezinkulu kanjalo njalo zazinalo lonke ivangeli ngendlela abalibeka ngayo sifanele nje sikhothame kuloko kodwa ke bazophumela lapha futhi benze zonke izinhlobo zamasiko nezinto futhi siyoba nesikhathi esibi futhi babelithola ngokukhuluma kwabo ngendlela yabo yesifundizwa kuze kuba ngani belizo seqa emakhanda ethu futhi bezingeke ngisho sazi lutho ngalo kodwa sibonga kakhulu ukuthi owethu onomusa ubaba wasezilweni waba nomusa kwabampofu nabangafundile njengoba nginjalo mina uqobo ukungethembisa nakuwe ukuthi uma nje singahlala phansi futhi sibuze ukuthi uzezembula yena uqobo kithi akumakalisi lokho na zonke izivumo khona zethu nayo yonke imizwa yethu nakho konke sinakho konke lokho kuyengezwa nje yinye kuphela into kumele umuntu ayenze ukuze azi uKristu khole enkosini uJesu ngenhliziyo yakho yonke uyakusindiswa ngakho ke manje sinezinhlobo zemibhaphathizo futhi sinezivumokholo ezehlukene futhi ezehlukene ezintweni esizenzayo nezinto ezincane zimisiwe kodwa konke lokho kwenziwa umuntu lapho nje sithathe khona lokhu futhi saba nenkinga encane kukho futhi ngapha futhi sezodaba olincane ama-Presbyterian nama-Evangelical nama-Fundamentals kanjalo njalo nama-Pentecostal ne-Holiness nabaka-Calvin futhi yonke imicabango engenabufakazi emincane baholayo lapho benza izimfundiso ngalowo eqinisweni into kuphela ukuthi khole inkosini uJesu hlilani umbhalo yiyo efakaza ngabi kwasho uJesu manje kulula kangakanani khona ke ukuthi akunendaba kanjani ongafundile kanjani lokho ngokuthi abangafundile noma imuphi umuntu angaba njalo bangaba ngcwele nje futhi bamesabe uNkulunkulu njengombishopi omkhulu niyabo kuyamangalisa lokho na akunendaba ukuthi udangele kangakanani noma ngabe ungola amandla noma ngabe ubungaba ngohamba emgwaqeni uNkulunkulu uthanda ngokufanayo futhi wafela kakhulu nje isifebe njengoba enza ngonamandla niyabo yebo uhamba ucabanga ngalezo zinto bese kuthi kushintsha konke akukwenzi na kushintsha isibo sengqondo sonke kushintsha umbono wakho ngokuNkulunkulu ngezinye izikhathi lapha kungukuncika nje kancane ngenxa yokhetho futhi ingakho ngifulathele kulokhu kuza uPetro ngoba ezikhathini ezimbalwa ezidlule lapha bengishaya kakhulu ukhetho ngicabange ukuthi mhlawumbe ngisuke kulokho kancanyanyana nje ngoba ungacabanga angifuni kuya embewini kungena lutho kodwa into ebengiyicabanga lapha omunye uthi futhi Branham uma uNkulunkulu ukhetho yebo futhi uma ibizelwe okhethweni awu manje ke he ngenze nje noma yini ngifisa ukuyenza awu lokho kukhombisa ukuthi ukhethwanga ya kunjalo ngiyabo ngoba bungamthanda kakhulu ukucabanga ukuthi wakuthanda kakhulu ngenkathi ungathandeki futhi ngaphambi kokuthi ningazihlanganisi ngalutho nakho wakukhetha cha ungaye inqaba kanjani into enjalo na ngani kimi kubukeka sengathi lokho kungavele beke lokho kungabeka ukhetho lube phezulu kakhulu kunomthetho kungakwenza noma bekuyobeka umbono ongokomthetho ngani bekungadlula noma yini ngicabanga ukuthi ngenkathi ngingathandeki wangithanda futhi ukucabanga ngikathi ngingena lutho engangingakwenza ngakho wangixosha futhi wangisindisa kubusa wakhe impela ngifanele ngibonge ngokwanele ukuba ngimkhonze futhi ngimthande niyabo ngakho ke yileyo ndlela esizizwa ngayo ngaye lapho sibala izibusiso futhi cabanga ukuba uNkulunkulu wathi manje yilabo kuphela nje abane ne diploma yesikole samabanga aphezulu noma okungenani iziqu ama-degree amabili asekolishi abangake babe ngumfundi wami awu yini thina abampofu abantu abangafundile ebesingayenza na noma he ngikhuluma nami lapho ngithi thina ngiqonde ukuthi yami mina nomndeni wami yabo besiyo kwenze njani na yini noma bani kithi angayenza na yini abampofu amakhosikazi asekhaya abengayenza na kube wathi abefundisi basesontweni nje abazosindiswa inkonzo nje yilokho kuphela bonke abanye nje ufuna nje ukwenza isibonelo futhi abenze abantu bazame ukuphila ngendlela efanele yini nina makhosikazi semakhaya ampofu abancane ebeningayenza nani nonke na benizobe nilahlekile ukuba wavele wathi uhlanga lwabamhlophe laluzosindiswa yilokho kuphela uhlanga lwabamnyama uhlanga lwabansundu uhlanga lwabaphuzi akekho kini ohlanganisa utho kukho nonke nilahlekile bekungeke yini kube kubi lokho na ngiyejalwe kakhulu wathi noma ubani othandayo akeze nje ukuthi kunendaba omusha umdala omncane omnyama omhlophe onsundu noma yini woza nje phuza emithonjeni yenkosi ngesihle akufanele ukhokhele utho ngakho lutho futhi kumbula emva kokuba isimemo sesinikiwe noma kunjalo angeke uze aze akubize futhi akukhethe kunjalo akekho umuntu ongakwazi lapha uthi umthombo ungesihle kuwo wonke umuntu futhi akekho ozoza ngaphandle kokuthi ubaba wami uyambize kuqala bese kuthi-ke lapho ukungongotsha kufika wayesethi ngikumema ukuba uze udle kanye nami bantwana wozani ungakwenqaba kanjani lokho na lokho bekungabukeka kimina njengokushoda kwengqondo ukwenqaba isimemo kanjalo emva konomusa ubaba wasezulwini hhayi nje ukuba nenhlanganyelo lapha kodwa ukusindiswa kuze kube phakade kuhlala kanye naye ekuphaneni kwakhe ekuphaneni bomusa wakhe nasenkazimulweni yakhe futhi ukushintshana nalona umdala umqondo wenyama ngomsulo ongcwele ongcwelisiwe futhi ukushintshanisa lona mdala umzimba ubuthakathaka onciphayo bese ushintshanisa ngokungafi ongasoze ehluleka futhi wemukele umthelo ongasoze wabuna futhi ushintshanisa ukufa ngokuphila futhi ukushintshanisa isihogo ngezulu ukushintshanisa ubumnyama ngenjabulo hohe futhi ngiyakucela woza ungakwenqaba kanjani na yabo ungakwenqaba kanjani na kubi kucabanga ngawo kanye umcabango wokukwenqaba akunjalo na futhi hohe ngiyathanda ukubona uNkulunkulu ephulukisa abantwana bakhe impela ningangizwa kabi kodwa isizathu esisoda ebengisiqaphela uma uqaphela kamuva nje bengizama yonke indawo lapho ngiya khona uma ngithola isimemo ukuba ngicindezele kushumayeleni kancanyana ngehlisile ekushumayeleni kwami futhi kubeka kakhulu ogcobweni nokusebenza engxenyeni yaphakade yokungaphezu kwemvelo njalo ukuthi lapho ukubona imibono ukuthi iyamangalisa futhi ngibonga uNkulunkulu ngakho kodwa nokho ukushunyayelwa kwezi kuyizigidi zamamayela ngaphezu kwalokho lapho ngibona unyonga luhamba nempuputhi eyibona ngobunye busuku ngenkathi lelo mnenekazi elalihlezi lapho likhubazekile yileso sifo samathambo futhi lifa esihlalweni elalihlezi kuso nenkosi uJesu ngesihawu sayo yakhombisa umbono phezu kwalo yalibiza ukuba liphume kuleso sihlalo udokotela walo weza ngimi ekunjini lami wayesethi vulisa iprenem ngivule kukubuza wenzeni na ngathi lutho kube ngokukholwa kwalo enkosini uJesu okukwenzile manje sonke siyakuthanda lokho futhi ukuthi sikuthanda kanjani ukubona isithulu nesimungulu sizalwe siyisithulu nesimungulu ezweni elingakaze likhulume noma lizwe zihlalele nje lapho njengesiqu bese kuthi-ke ukuzwa lowo muntu esukuma futhi akhulume futhi ezwe kuyamangalisa lokho kodwa ho akukho kufana nokubona umphefumulo olahlekile uza ukhala izingembezi indlela yabo eyehlela yathare uthi uNkulunkulu yibo nomusa kimi soni izimungulo zizophinde zife okhubazekile uzofa bonke abagulayo bazophinda abagule futhi bafe kodwa lo mphefumulo osindisiwe usindiselwe iphakade kuze kube phakade ungalokothi ubhubhe ozwa amazwi ami akhole nguye ongithimileyo nokunguna phakade kuphile kuphakade futhi awusoze wangene ekwahluleleni kodwa uzuvele wedlulile kufeni wangene ekuphileni ngoba babekholwa enkosini uJesu Kristu. Amen. Uyamangalisa lokho na? Oh lokho bekufanele kuhlale nje ekuphathekeni kothando obekungasabalala umhlaba wonke. Yilokho uJesu ayehlose ukuba likwenze. Ivangeli emhlabeni wonke lifanele liboshelwe enhliziyweni yomuntu baze bengakwazi ukulala ebusuku nemini kuze kube ilapho abantu besindiswa khona. Bheka uPawulu isiboshwa washo senkosi uJesu umJuda uthunyelwe kowezizwe abantu bakhe bamkhipha esentweni ngokushesha lapho ephendukela kowezizwe yabo kodwa uba isiboshwa senkosi uJesu njengoba kuzoba njalo eAfrika umlungu wehlisa isithunzi indoda ekhaladi lapho uze kube lapho uma ngisho uhlanganyele oh hey kubi kanjani niyabo nibabiza ngazo zonke izinhlobo zamagama ningakholwa ngisho ukuthi banomphefumulo abaniki babo futhi kutsabanga ukuthi umlungu ebizwa ngalezo sikhathi indoda enjengoPawulu yabizelwa insindiseni yaleyo ndoda ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi akukho eMelika nakwamanye yamaningi kodwa bengikulokho mhlawumbe kumuntu ophuzi ngena kukho konke futhi uPawulu wathi ngiyisiboshwa senkosi uJesu kodwa wathi ngidumisa ukukhonza kwami enkosini uthando lukaNkulunkulu lwamphoqa kanjani ukuthi ahambe phakathi kwabezizwe abangcolile ababecatshangelwa njengezinja kodwa uPawulu wathi ngidumisa ukukhonza kwami enkosini ngoba inginike ithuba lokuyokhonzisa ezinjeni kungenjalo uJesu lwake wambheka owesifazane wabezizwe njengoba sinjalo thina abantu lapha owesifazane waseSirofenike futhi wathi akulungile ukuthatha isinkwa sabantwana usinike izinja wathi kuliqinise lokho nkosi kodwa izinja ziyavuma ukudla ivuthuluka ewayitafuleni labaninizo lokho kwamthola lokho kwavusa umoya ongcwele azi ukuthi ngokushesha amehlo abajuda ayesezophuphuthekiswa futhi wayezophendukela kwabezizwe ngaleso sikhathi. Ngifuna ukukunikeza imfihlo encane. Inkosi ingibuzisile kakhulu futhi kuyo engimdumisayo ngokukhululeka abagulayo futhi ngikubuke kule minyaka futhi ngithole ukuthi kuyiqiniso liphelele. Angisoze ngawuqede umkhuleko wami ngize empeleni ngingene kahle enhlanganyelweni yangempela lomuntu engimkhulekelayo. Ufanele wedle futhi uzwe isimo salowo muntu. Lapha konke kudala ezantsi eMexico empofu indoda endala yaseMexico emnyama izinele ezimpunga namatevu ayo ampunga yayingakaze ibe mhlawumbe nokudla okuhloniphekile empilweni yayo futhi lapho iza emsamo umkatelika ngokukholwa ehamba-hamba ifake izitshalo encane phezu kwakhe engafakile izicathulo izinyawo zakhe ezishwabene. Wayengicela futhi lapho igoqa phambi kwami ngamphakamisa ngesandla wafinyelela ukuze athole ubuhlalu bakhe nobuhlalu obudala obubukeka bugogile wayebuhlikihleka kakhulu ukuze asho imikhuleko yakhe ngathi lokho kudingekile babayi awudingekile ukuba wenze lokho vele ubeke lokho eceleni okumzuzu nje utolika emtshela. Wabeke esezizwa eseduze kwami ngathi woza lapha nje babayi ngifune ukhole inkosi uJesu futhi waphakamisa izandla zakhe ezindala wabamba amahlombe ami wayesencikisa ikhanda lakhe ehlombe lami ngabuka phansi kulezo zinyawo ezindala ezishwabene zinothuli zingcolile ngakhumula esinye sezicathulo zami futhi ngabona ukuthi sizomlingana yini ngangincamela ukuhamba ngikafakeza icathulo kunokuba ngimbone suka ihamba njalo nyabo inhliziyo yami yaya kuye wayeyimpumputhe manje kukhona lapho ungena kukho ngempela wonke amasiko ethu azodluleka zonke izibonakaliso zethu zizodluleka zonke izipho zethu zizodluleka kodwa uthanda lusoze lwahluleka ilokho okubambayo okubamba ngqi futhi ngacaba ngompofu umfo omdala cishe iminyaka ubabayi abengaba yiyo ukuba ubephila futhi ngacabanga mhlawumbe unomntwana naye ndawana thize futhi wayewumuzele into ethize futhi umumushi akazanga kini-ke khona futhi ngabuka umfo omdala angikwazanga nje hhayi emehlweni ami kodwa enhliziyweni yami ngangingakwazi nje njengamathonsi ezinyembezi eqathaka empofu into endala ngacabanga cishe akakaze yabe nokudla okuhle empilweni yakhe emahadladla futhi ngangena kanye naye ngangena ekuhluphekeni kwakhe ngacabanga ngaphandle kokuba mpofu ngaphandle kwesimo sakhe sokuhlupheka kwakhe konke lokho nokho ezweni elimnyama akakwazi ukubona impuputhe ngacabanga ho nkulunkulu kuba-ke lowo bekungubabayi wami emi lapho na ngabe-ke sengiba nomuzwa wawakhe ngathi babo sezulwini iba nomusa kule ndoda empofu eyimpumputhe kwakungesikho ukukhuleka okuphuma ekhanda lami kwakuyinto ethize enhliziyweni yami ngikhulekela lokho niyabo uthando futhi ngamuzwa ehamba futhi lapho abantu basemexico ngamashumi ezinkulungwane babememeza kakhulu ngazibuza ukuthi ngabe kwakuyini wayememeza kakhulu sengiyabona sengiyabona lapho waphenduka waseguqa waqala ukuphulula izicathulo zami zama ukungimbambatha enyaweni futhi ngamvusa wayesegijima yehlenyuka umfo omdala wakhothama empompoloza ngiyabona ngiyabona kwakuyini na ngingena enhlanganyelweni kanye naye uthando yilokho kukwenzayo akukho ubunzima olumsulwe nje uthando olungaxutshwene lutho lokho kuzokwehlula zonke izibopho zokubeka izandla lokho kuyokwehlula konke okuhunyushwa nokukhuluma ngezilimi lokho kuzokwehlula konke ngingakusho ngamazwi amnandi okucula lokho kuyohlula yonke into uma nje uzongena othandweni lukaNkulunkulu nomuntu ozama ukumzuza enkosini uJesu oh wena uthi 40 Branham angikhulekeli abagulayo nginomuntu kulungile uma engasindiswanga ungakwakhi nje umoya ongcwele wazi kangcono kunalokho ungabi umzenzisi kusho ngempela futhi uqala kudadisha ngalowo mngane wakho mpofu olahlekile uze ungakwazi ukukumela nje imini nobusuku kufanele nje uye kubo ngothando bhekisisani ukuthi umoya ongcwele uzokwenze njani uzomdonsela kuwe ngqo ngaso sonke isikhathi uthando lukaNkulunkulu liyasicindezela futhi angikaze ngifinyelele ngisho endikimbeni futhi lapha isikhathi sokuthi ngivale izinganyana ziyangena sifunde ivesi elilodwa noma kanjani zambulo zikajesu kristu unkulunkulu amnika sona ngiyakuthanda lokho awukuthandi na isambulo siyini isambulo na kuyinto ethile embuliwe isambulo sikajesu kristu yikho leli bhayibheli eliyikho leli bhayibheli elokwembulo ujesu kristu ugenesise wembula uKristu uexodusi wembula uKristu ohe ngibuyela phakathi lapho ngiqala ukukholwa khona manjalo noma ngizwe lokho ugenesise uexodusi levitikusi numeri uDeuteronomy uJoshua bonke yonke into ngisho nakunawomi uRuthe uJobe bonke yisambulo sikaJesu Kristu ukuze kuhlale kuya kugcwala okusibekele indawo yonke nesikhathi sonke futhi lonke iphakade elikuphethe nguJesu Kristu futhi zonke lezi zinto ezincane lapha yiziyimbewu nje yalolo suku olukhulu lomhlangano lapho uhlangano lwesintu luyokwethulwa khona ekuvukeni enkosini uJesu isambulo uNkulunkulu embula izihlahla zembula uJesu Kristu imbali yembula uJesu Kristu ukuphila okungcwelisiwe kwembula uJesu Kristu impela uthi imbali yayingamveza kanjani uJesu Kristu na ifa ekwindla futhi ivuke into yasehlobo amen isebenzele indawo yayo emhlabeni futhi yenze kube kuhle ivule inhliziyo yayo encane kanjalo futhi ithi odlula ngendlela bheka wo akumangalisi yini lokho yeka iphunga elimnandi ukuhogela imbali futhi inyosi iyadlula ithi ngizokhipha ingxenye yami umbukeli uyadlula futhi akhiphe ingxenye yakhe futhi akhandleke imini nobusuku ukuze igcine imisebe ukuze izinikele komunye umuntu ukumangalisa uJesu wathi bhekani iminduzo yasendle ukuthi ikhandleka kanjani ayiphothi kepha ngithi kini ukuthi uSolomoni ebukhazikhazini bakhe wayengembathile kanjalo khona-ke umduze wawembule uKristu wabizwa umduze wesigodi umduze wasesharoni niyakubona na yeka omnye umzane mduze omele usimduze uyisikole esihle kakhulu umfundisi webhayibheli omuhle kakhulu umnumzane mduze unguye wahlela esigodini endaweni emnyama waziphusha wedlule ebumnyameni bomnyama ngakho yini kufanele yenziwe ukuze azikhazibulise na ukuze akhazibulise yonke into ethintana naye futhi ufanele asebenze kanzima emini nobusuku ukuze agcine imisebe yakhe ukuze agcine amakha egeleza uyadyonzwa imini nobusuku emhlabeni ukuba akhiphe yilokho umkristu angempela akwenzayo wena uyakhuleka futhi uzithobe futhi uhlale phambi kukankulunkulu emini nobusuku ukuze uzinikele komunye umuntu hhayi lokho okugcinayo yilokho okunikezayo okubalulekile ufanele uzinikele kwabanye ileyo ndlela ujesu enza ngayo wazinikela kwabanye nalesi sambulo sakhe lapha isambulo sokugcina esilotshiwe isambulo sikajesu khristu amnika sona unkulunkulu ukutshengisa izinceku okuza kwenzeka masinyane lena incwadi yokuqina futhi wathumela izingelosi zakhe ukuyibonakalisa wathi uma ngezingelosi zakhe ukuba akubonakalise encekwini yakhe ujohane he besingakwazi kanjani ukubhekana lapho ngeviki qaphelani isambulo lencwadi iyiso ezincwekini zikankulunkulu esikhathini sokugcina lapho isikhathi sesiseduze lapho lencwadi iyokwembulwa manje kuqhubeke ngale encwadini sithole ukuthi incwadi yavalwa futhi yavalwa ngci futhi yabekwa uphawu kwaze kwaba sekupheleni kwesikhathi kuyo yonke iminyaka baye bakuzama kubulani ibhayibheli elakhishwa esandleni sikankulunkulu ehlezi sihlaleni sakhe sobukhosi lavalwa futhi lavalwa ngezimpawu eziyisikhombisa ngemuva futhi akukho muntu emazulwini nasemhlabeni akukho ndawo owayefanelekile ukuyithatha incwadi noma ukuthukulula izimpawu noma ngisho ukubuka kuyo kodwa iwundlu liyafika futhi layivula niyamkhumbula udaniyeli na udaniyeli ngesikhathi sokuphela wabona umbono wakho ukugcina ekuvaleni inkonzo yakhe umboni mbono futhi bheka lapha wathi uma ingelosi yakhe cishe iminyaka engamashumi ayisithupha nokunye emva kwepentekoste nangu yena ethumela ingelosi yakhe ukuba ibonise izinto kumele zenzeke emaduzane manje yalotshwa nini incwadi yesambulo na indawo yokuqala yalotshwa ngaphambi kokusikela kwezwe futhi johane kuphela ngenhliziyo engcwele umoya ongcwele niyabona na izidalwa ezizingelosi zihlangana ndawonye wo ngethemba ukuthi niyakuthola lokho lokho kuvele kwehla phansi ngqo ngesihle bhekani futhi uma unomoya ongcwele kuwe khona-ke ungongenele ekuzihlanganiseni nomhlaba ongabonwayo nokungaphezu kwemvelo akumangazi ukuthi abantu abakwazi ukukholelwa kulezo zinto abakaze baxhumane abanelutho phakathi lapha abangakholwa ngalo kodwa uma umoya ongcwele ngena enhliziyweni ngokushesha uba umuntu okabili omunye womhlaba uba afe nomunye wasezulwini ukuba aphile amen. emzimbeni wakhe usengaphansi kokufa kodwa emphefumulweni wakhe wedlulile ekufeni wangena ekuphileni emzimbeni wakhe unokuxhumana kwakhe kwasemhlabeni nemizwa yakhe emihlanu emoyeni wakhe unokuxhumana noNkulunkulu ngomoya ongcwele futhi izingelezi zikaNkulunkulu ziyabavakashela zikhulume nabo futhi ziyizithunywa ezijinywe nguNkulunkulu kwembula nokuletha imiyalezo evela kuNkulunkulu iya kumuntu ngamunye uphume ukuze athole into yokuqala kuqala awukwazi ukufaka isinqongo esincane ngaphambi kokuthi kubekwe isisekelo niyabo ngakho-ke sifanele sikukhumbule lokho sibeke izinto zokuqala kuqala funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe zonke lezi ezinye izinto zizokwenezelwa kini izingelosi ezithunywe ukuba zibonise lezi zinto uDaniel kekathi evale inkonzo yakhe umprofethi omkhulu kwakukhona ingelosi eyamlandela futhi ingelosi yatshela uDaniel yathi ungothandiweyo phambi kukaNkulunkulu futhi manje uDaniel wayengena kukhuluma mhlawumbe ubuze nobuze noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wathumela ingelosi umxhumanisi phakathi kwakhe noNkulunkulu ukuthi ingakhuluma phakathi kwabo futhi ilethe ingelosi lona kanye igama elithi ingelosi lisho isithunywa ukuba umfana ubesemnyango angongqothe emnyango futhi atshele umngenisi ngine-telegram lapha kankosikazi sibanibani nomnumzane sibanibani ubeyobe isithunywa noma ingelosi yasemhlabeni melusi wenu uma emi lapha emsamo ekhonzise izwi likaNkulunkulu ingelosi kaNkulunkulu ebandleni isithunywa ebandleni ngakho-ke umelusi kufanele neze alishiye lelozwi kodwa ahlale eqondile nezwi ngoba uyondla indawo yomelusi wezimvu isizathu igama elithi melusi lisho umelusi wezimvu libheke futhi ithole ukuthi lokho akunjalo yini umelusi ungumelusi wezimvu nomoya ongcwele umenze umbonisi phezu komhlambi othize ukuwondla ngani na izwi likaNkulunkulu amen wohe yini qaphelani wonke lawo magama asho ukuthize wonke amagama ebhayibhelini lapho ubone igama elilodwa ebhayibhelini lisho ukuthile benazi yini amakhosikazi kawaisrayeli ngenkathi bezala okhokho abayishumi nambili ngamunye walabo mama ngenkathi bethola ingane nengane yayizelwe futhi bona bebubula ukububula okwaphuma futhi baqamba amagama alabo bafana futhi khona kanye ukububula abakunikezayo kwakubonisa imvelo yomntwana nendawo abayokwenza indawo yabo yokuphumula yokugcina konke ukububula amen ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele ingaleso sizathu sifanele ukuba sibubule emoyeni manje lokho akusho okuningi kwalokho okugqokwayo kodwa ngiqonde ngempela ukubeletha kwebandla khona-ke umoya ongcwele khona-ke ungathola ukukhuluma kwangempela ngezilimi nokumusha umoya ongcwele ephumisela lokho akusho ngokububula nokukhuleka kube yiqiniso langempela futhi kuzoba ukuthile njengamanje ozokubona kwenzeka kodwa-ke uDaniel evale ekugcineni wabona ingelosi yehla yabeka unyawo olulodwa emhlabeni nolunye phezu kolwandle uthingo lenkosazana phezu kwekhanda layo yaphakamisa izandla zayo yafunga ngayo phila kuze kube phakade naphakade ukuthi isikhathi ngeke sisaba khona ekupheleni kwaleso sikhathi ukuthi wamtshela khona ngamanye amazwi lokhu umzimba wezikhathi eziphila kuwo manje kusukela ezikhathini nokufika kwenkosi kuze kube namuhla futhi wathi ngaleso sikhathi imfihlakalo kaNkulunkulu iyobe ifeziwe nezwe liyabubula lilindile namhlanje abantu abayazi imfihlakalo kaNkulunkulu ngani na abazange bafundiswe imfihlakalo kaNkulunkulu okuwukuphela kwento abayifundisiwe joyina ibandla bhala igama lakho encwadini yibo umfulungile umphathe kahle umakhelwane wakho lokho kulungile kodwa ufanele wazi imfihlakalo kaNkulunkulu akukho muntu ongakwembula kuwe ngaphandle kwalowo owayenencwadi futhi ibhayibheli lathi akekho umuntu ongabiza ujesu ukristu kuphela ngomoya ongcwele leli elikhulu ibandla lidala likamoya ongcwele lizophuma ngolunye lwalezi zinsuku futhi likhanye ngokungathi awukazi ukubona Leli phepha likhulu levangeli lapho ababishop abakhulu nako konke kubhala khona umbhali omkhulu uMackay umunye wabakhulu kulabo bonke emhlabeni wonke owaziwayo isihloko esikhulu ephepheni lakhe kulenyanga sathi uma ikatolika noma ibandla lamaprotestani like lamthola uNkulunkulu liyodlala ezinyaweni zePentecost futhi likufunde amen. uNkulunkulu akaziwa ngemfundiso yezenkolo waziwa ngokuzalwa kusha ezalwa ngokusha ibandla lamaprotestani lemuke le futhi lakholwa futhi linelaba ukuthi ubani ocabanga noma yini ngakho bakwamukele manje devil ufake ezike izinto mbumbulu phakathi lapho ukuphonsa emseleni wamanzi angcolile eceleni nebandla i-evangelical likhomba emseleni wamanzi angcolile futhi likhomba phezulu kwela ngempela loqobo elizelwe ngokusha ibandla lePentecost elinazo zonke izibonakaliso nezibangaliso bakhona kodwa devil unobumbumbulu bakhe iBhayibheli elathi uyoba nabo. Kodwa kumbulani uDaniyeli watshelwa ingelosi uDaniyeli wezwa imidumo eyisikhombisa yaphumisela amazwi ayo uDaniyeli wadumbele ipeni lakhe waseqala kuloba futhi ingelosi yathi ungalobi amen. Senilungele na ake singene kukhocisha imizuzu emihlanu elandelayo nizokwenza na. Lalelani, ungakulobi, uJohane wabona into efanayo, futhi kwaze kulotshiwe kakade ngaphandle kweBhayibheli, futhi kwakuzimpawu eziyizikhombisa kwingemuva lencwadi, ukuthi akukho umuntu owaye ngavula lezo zimpawu, lawo kwakuyilawo maphimbo. Nali iBhayibheli lilotshiwe eliyimfihlakalo qobolwalo kodwa kwingemuva leBhayibheli izambulo njengoba ziboniswe kuDaniyeli zithi kukhona amaphimbo ayisikhombisa kufanele aphumiselwe ukuthi akukho umuntu owaye ngavula akukho umuntu owayazi ukuthi kwakuyini. Kodwa iBhayibheli lathi futhi letshela uDaniyeli noJohane futhi ukuthi ezinsukwini zokugcina la maphimbo ayisikhombisa ayokwaziwa ngelangempela ibandla leqiniso. Niyakuthola na? Niyabone lapho okungamanga nokumbumbulu kuzama ngakho konke kusemandleni abo ukugcina amadoda amakhulu ezindaweni ezinjalo na? Usuku nje ngaphambi kwaizolo ntambama umunye wamadoda angabavangeli omkhulu kunabo bonke emhlabeni wonke ngihlale egumbini lami ngikhala futhi ngimbukele umbhaphathizo komoya ongcwele ukwenza amalungiselelo noBilly Graham ukuba eze endlini yami ngokusheshe nje lapho efika eLouisville nginegama lakhe nento lapha ukuba eze ngapha ukuzofuna futhi akhulume ngobhaphathizo komoya ongcwele namandla awo. Manje hayi ukucaphuna lokhu uBilly wathi washo indawo leyodwa wesifazane emile ekhala enokuvuvuka komphimbo okukhulu wathi futhi kukhona kwamshaya futhi waphuthuma phambili ukuze amkhulekele futhi wathi kwenzekeni kimi na. Oh he, uNkulunkulu kulezi zinsuku zokuqina uzodonsa izinhliziyo zeqiniso kuzo zonke izindawo. Ngilendaba ukuthi kungakanani kumbumbulu namakhoba uDevil anawo. uNkulunkulu uyovusa ibandla lakhe liphume kukho ngqo. Kuzoba ukubekwa uphawu impela njengoba ngimi kulomsamo futhi ihora seliseduze. Elibandayo neliyilo kekama liyayeka ivangeli lokuvangela nelenhlaliswano nazo zonke lezi ezinye izinto azisekho uhlangothi lumangalisayo ukuhamba ngokushisekelo kweqilo kukhulu kwaze kwabayi lapho noma ubani impumputho ebengakubona kodwa uNkulunkulu ukhipha ibandla lakhe njengomduzi omkhulu wamanzi encane embewu encenyane ezalwe phansi ngaphansi kwechibi elinodaka elinodaka elingcolile elinobulwembi namaselesele futhi ugwinciza indlela yawo iye phezulu udlule ebumnyameni kulo lonke udaka nakubo bonke ubulwembu futhi uba yinto ekhanya kunazo zonke wake wazibuka ebusweni be okubengezela njengomsebe welanga linjalo nebandla likaNkulunkulu ophilayo elizalwe phansi phakathi kokushisekelo kweqile leziphithiphithi kepha uzongolozela indlela yawo udlule ekucunkucwini uze ube ngaphezu kwento manje welula amaphiko awo ukuze undize. Abaningi baya kugijima baya muva laphambili futhi abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo baya kuxhaphaza ngalolo suku isambulo sikaNkulunkulu ebandleni lakhe hlala uthule mhlawumbe omncane hlala lapho ukhona ngokwendawo. Njengoba uDadewethu kethu noDadewethu Angie babejwayele kucula lapha kubeke ubambelele ungakhathazeki uNkulunkulu ulindile futhi ezama futhi ecindezela ukungena emfihlakaleni kaNkulunkulu eyembulwe ebandleni lakhe. Lokho kudonsela emuva kufika kukaKristu manje neminyaka eyinkulungwane enkulu. Ingabe lamabandla amakhulu angaphezu kwemvelo alele ethule ngempela ebandleni? Amadoda amaningi emepulpiti namhlanje ekuseni eshumayela evangeli lenhlaliswano, kodwa phansi enhliziyweni yakhe ukholwa ngempela. Futhi mfowethu unamandla okulishumayela, afuna ukukubona ukufaka ebandleni alo, ebuhleli balo. Siyabonga kakhulu ngokukubona kwenzeka. Ngijabula kakhulu ukulibona libonakaliso isambulo sikaJesu Kristu.
Jesus,
the Bible said, he's the same yesterday, today, and forever. Jesus, the Bible says, he's the same yesterday, today, and forever. Enza zona impela izinto ezifanayo azenze ngenkathi lapha emhlabeni. Uyazenza futhi ngamandla akhe nokubonakaliswa. Futhi uma ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyodonsela bonke abantu kimi, izinhliziyo ezilambile, amadoda amakhulu. Umhlangano omkhulu omkhandlu kungekudala ngo-1958 ngicelwe izolo ukuthi ngimele ukusebenza kukaNkulunkulu okungaphezu kwemvelo ngaphambi kwezithunywa ezingamakhulu ayisithupha notho ezivela emhlabeni wonke. Uma uNkulunkulu libala kuze kube ngo-1958 ukuba seBoston eMassachusetts. Omunye wabefundisa indoda enkulu enevangeli elivamile uDavid Du Plessis wathi uForty Branham, lapho zonke izithunywa zomhlaba sezibuthene ndawonye, futhi izizwe ezingamaKristu ezivela ezindaweni zonke zibuthene ndawonye kulo mkhandlu omkhulu womhlaba, wathi ukukhuluma kwezi nje namandla ukwembula umoya ongcwele emikwekhona, wathi abavangeli abavela yonke indawo bazongena. Futhi uma bethola ukulilembide nevangeli langempela lizovala izimiselo zesikhathi sabezizwe, futhi likhishwe ekubuyeni kwesibili kwenkosi uJesu. UNkulunkulu akanakuba nobulungisa futhi avumele izinhliziyo eziqotho zilale lapho futhi zihlale ezokweni ngenxa yakho. Ufanele abe ngolungileyo futhi ufanele akufikise kubo ngandlela thize sizosukwini lokugcina.
The revelation of Jesus Christ.
Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu wamnika kuba abonise izinceku zakhe izinto kufanele kwenzeke ngokushesha, wathumela wabonakalisa ngengelosi yakhe.
Angel, how does he go to signify? God gave the revelation of Jesus Christ.
Ngelosi uzokubonakalisa kanjani na? uNkulunkulu wanikeza isambulo sikaJesu Kristu encekwini umprofeti esiqhingini sasePatmos kubonakalisa ngengelosi. Amen. Ngethemba ukuthi niyakubona, akamangalisi na? Bengizizala ukuthi uJohane wayeyini. Masifunde elinye ivesi futhi sizovala. Owafakaza ngezwi likaNkulunkulu wayengaphumi ekuthukutheleni kwengane okuthile, wayengahleli emuva lapho nevangeli lenhlaliswano, wahlala nezwi ngo. Wafakaza kungenzeka kanjani? Uyafakaza ngaphandle uma izwi libonakaliswa kulokho akushumayelayo. Uma izwi limbewu na? Futhi imbewu iyoveza. Ngingasho kanjani ukuthi kunensimi yombila lapho ngaphandle uma imbewu ikhiqiza wona kanye umbila na? Lokhu kunjalo na? uNkulunkulu wayefakazisa ngoJohane ukuthi wayeshumayele izwi likaNkulunkulu. Wafakaza izwi ubufakazi ngoJesu Kristu futhi be izinto azibonayo ubusisiwe ofundayo.
How many want the blessing? Then read it.
Bangaka bafuna isibusiso na? Kholeke lifunde. Akumangalisi yini lokho na?
Blessed is he that readeth, and they that hear the word.
Ubuze siyofundayo nabalizwayo izwi neziprofetho bagcine kulotshiwe kuso ngokuba isikhathi siseduze.
Oh my, we just going to right now.
Oh hey, umanje singangena kuko khona manje. Bheka, sini isikhathi esiseduze na. Lapho isambulo sika Jesu Christu sesembulwe emzimbeni ka Christu. Futhi u Christu wembuliwe engafile kodwa ephila, ephila ebandleni lakhe. Yenze izinto ezifanayo azenza, inkonzo efanayo, ivangeli elifanayo, isibonakaliso esifanayo. U Christu ovusiweyo. Uma embulwa ngengelosi yakhe ebandleni kodwa ke isikhathi sesiseduze futhi akukwazi kube nesikhathi kusukela ngalolo suku kuze kube yilolu lapho imfihlakalo kaJesu Kristu yake embulwa kuze kube yile minyaka embalwa edlule kodwa ke isikhathi sesiseduze. Bukani umhlaba wakho kwemvelo yawo iyathobo ihydrojini khemikhali i-cobalt onke amabhomu nezinto abanazo umhlaba wonke uyathuthumela konke kuyavevezela futhi kuyathuthumela nje yonke imvelo iyabubula niyakwazi lokho ngiyakwazi lokho iphentekoni iyakwazi lokho irashiya iyakwazi lokho ingilandi iyakwazi lokho umhlaba uyakwazi isikhathi sesiseduze yini zayimvelo ivevezela ngendlela eyiyo na ngoba isikhathi siseduze leli bandla li ekukhululweni kwalo liwumfanekiso phelele kaIsrayeli ekukhululweni kwabo ngenkathi uIsrayeli ethatha ukuma kwakhe phezu kwelimsulwa elingcwele izwi likaNkulunkulu elimsulwa lalizoma futhi lithathe imashi yalo. Mose wahola abantu bakwaIsrayeli nesinkwa esincane isinkwa esixotshiwe phezu kwekhanda labo ikosha futhi bamasha bayolwandle lobovu indlela yezinyawo kaNkulunkulu yabaholela phezulu olwandle lobomvu. Awu wathi manje sizowela kanjani na? Futhi omunye wabheka emuva futhi wathi bheka kuze ngaleya uthuli luyathunqa kunezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zezinqola zikafaro ngemva kwethu ngo leso sixuku esiyingcubevange sasihamba nabo saqala ukuvevezela nokuqaqazela okwalandela ekugcineni babhubha ngokuphikisana kukaKora. Akungabazeki ukuthi yona kanye imvelo yamaquma yazamazama izobona ukubulawa kwabantu okuchitha igazi kakhulu owake wakubona esimpofu esincane isigetshane sabantu esingenakuzisiza simi lapho eceleni kolwandle abantwana abancane bencike kumama futhi bebambe ingubo yakhe ubaba yomdala impofu encike kumfana wabo ekhala ethi ndodana ngiziphilile izinsuku zami kodwa ngiyazonda ukukubona uhamba buka kuza ngaleya yonke imvelo yesabo kufa ngisho nezimbali izihlahla nakho konke kunye yesabo kufa imvelo yavevezela futhi yabubula futhi yanyakaza ngaphansi kwezinyawo zabo lapho bebona lokhu kubulala ngokuceka kuza. Wayenzani uNkulunkulu na? Kodwa ngaso sonke isikhathi befileka ukuqaphela okulenga khona ngaleya kwakumiya amandla ngaphezu kwemvelo indikilizi yokukhangeka uNkulunkulu insika yomlilo ilenga lapho eyayizo maphakathi kwabo naleso sitha uma sekufika isikhathi sokuma imvelo ivevezela olwandle luqala ukuthuthumela inyanga ibheka phansi iqaqazela izinyoni zandiza zisuka enkundleni izilwane zigijima zibuyele emuva woyeka kubulala okungapheli nalezo zigidiza abantu zizofa emizuzwini embalwa futhi babubula bonke kodwa babenzani na? Babelandela indlela yezinyawo kaNkulunkulu. Kwakubonakala kubuwula, kwabonakala kusangala, kodwa babehambe kukhanyeni. Amen. Wo, ukuhambe kukhanyeni. Niyakhumbula ngenkathi sasivame ukucula lelo culo na? Sizo hambe kukhanyeni lokho kukhanye kuhle kufika lapha amathonzi amazolo omusa ekhanye khona kuzikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe ubusiyo kwabafileyo lapha phambi kwethu ukhombise izibonakaliso nezimangaliso ngokungenaphutha hayi into ethize yokushisekela ngokweqile kodwa izibonakaliso zebhayibheli nezimanga ukuthi unathi futhi uyasihola siqhubeke futhi sifika endaweni futhi lapho kulenga amabhomu i-cobalt ohe futhi izimemezelo siphakama manje kumisa bonke abangagethi hlelo futhi sihlanganisele kwelilo elikhulu ibandla labavangeli elikhulu emaprotestani elizosebenzisana futhi lihlanganyele nobukatolika ubulwe nobukhomanisi kungumsebenzi kadevele yebo mnumzane. uNkulunkulu akazange ehlanganise uhulumeni nebandla abandla endawonye. uNkulunkulu hole ibandla lakhe futhi akalindele ukuba baholi bezombusazo ukuba babahole. Hayi ngisho nepolitiki yebandla. Wonke umuntu ozeleyo ngumoya kaNkulunkulu ukhululekile. Amen. Nangu phezulu lapha kugcineni manje abantu baqala ukuqalaza, awu yini esingayenza na, yini esingayenza na, wo kubula kanjani ukuthi yini esingayenza na. Bheka nje kuye uholayo. Amen. Sizokwenzani na mfowethu, wena osedlule iminyaka engamashumi amathathu ubudala? Dade wethu, nina nimpunga nobabayi ehlezi eduze kwenu, nina eligulayo nelihluphekileyo, ungabheka isandla sakho ngazo zonke isikhathi uma nibukana, nazi into eyodwa eqinisekile, nizokufa. Njalo uma uza iambulensi yehle komgwaqo iyakhuluma ukufa kuphambi kwakho ngo. Njalo uma udlule emathuneni futhi ubone ithuna lithi ukufa kuphambi kwakho ngaso sonke isikhathi, lapho ubona imibimbi ifike ebusweni bakho, noma izinwele zimpunga, noma ihlombe liqothile, kuthi ukufa kuphambi kwakho. Wo, kodwa yeka ukuthi umKristu angama ejabule kanjani khona kanye osebeni lolwandle lubomvu. UMose wabhekisa ubuso bakhe kuNkulunkulu futhi uqala ukukhuleka. Leyo nsika yomlilo yehla yema phakathi kwabo nobungozi, ubumnyama kubo. Uma wenqaba ukukhanya kuzophenduka kube ubumnyama ngaso sonke isikhathi, futhi kwaba ngubumnyama kubo, kodwa kwakungukuyala laba ukuba bamashe baqhubeke. Futhi lapho befika olwandle, olwandle lwavuleka, kwavela umoya wasempumalanga omkhulu uvele kuyo kanye indlela ababekuyo ufunguza phezu kwamakhanda kaFaro. Wedla futhi wabalekisela emuva ulwandle, nolwandle lwesaba ngoba uNkulunkulu wayeyimisile indlela yezinyawo edabula entweni. uNkulunkulu wayebonisa uthando lwakhe kubantwana bakhe, uthanda ukufaka indawela eqinile ngesinye isikhathi ukuze azibonakalise nje yena uqobo. Njengoba umelusi wezimvu wake washo wephula umlenzo wemvu, wathi kwenzeleni lokho na, wathi ukuze ngingakwazi kuyodla ngiyithande futhi ngiyibonise ukuthi ngiyayithanda. Nakho lapho khona wathi kweleke izongilandela. Izinto kufanele zenzeke ngokushesha futhi ukuyibonisa ngeyakhe isandla. UJohane kuwo amabandla esikhombisa ase-Asiya, umusa mawube kini nokuthula kwande. Ohe, okuvele kuye okhona, owaye khona, nozayo. UJesu, qaphelani izinto ezintathu, owayekhona, okhona, ozayo, onguyezelo lomuhle laphakade. Kamuva empalweni isahluko esilandelayo wathi, esahlukweni esifanayo wathi, nginguye lowo wayefile futhi uyaphila futhi phakade futhi ube nezihluthulelo. Hayi ibandla lithile uPetro noma ithempeli lakhe likhulu eRoma noma i-episkopeliyali kumbe noma ngabe kuyini, unesidluthulelo. Lokho kuyisidluthulelo senhlanganyelo, kodwa nginezidluthulelo zokufa nesihoko. Amen. Oh, alimthandi namuhle na, unesihluthulelo sentokozo yakho, unesihluthulelo senjabulo yakho, unesihluthulelo sokukhululwa kwakho ethuneni, nginesihluthulelo sokufa lesihogo yayiteze. Ngiyakwazi ukuvula okungaphezu kwemvelo, ngingakwazi ukuvula okwemvelo, ngiphethe isihluthulelo sokufa nesihogo lapha ezandleni zami. Oh, kukhona umthombo ovulekile, woza uthathe amanzi okuphila ngesihle. Kunomjambo ocaliswe ngegazi limunce emthanjeni kaEmmanuel, lapho izoni zibhukude ngaphansi kwethandala kusuke lonke ibala lecala lazo. Uma ubuya uvela lapho mfowethu, awudingi ukuthatha yizwi likarabi, umpristi noma umshumayeli. Enhliziyweni yakho kukhona okuthize okukuzothisayo enhlanganyelweni, kukhona into ethize eyenza ukuthi zonke izinto ezindala zidlule nezinto lapho zibe zintsha. Kukhona okuthize okwakuthanda lapho, nento ethize esenhliziyweni yakho. UPaul wathi akukho okukhona, akukho okuzayo, noma ukugula noma ingozi, akukho akukho obekungake kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Akukho kuhleba, akukho kwenyuka, akukho kwehla, akukho lutho olunye, akukho okungake kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Ukukhula usiza indlala, ingxabano, ukuhlukana ebandleni, ukuhlukana kwemibono noma ngabe kuyini, akukho okungasehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Awufuni ukubhukuda namuhla, sisakhuleka na lodade ungeza lapho mzuzu nje, sisakhothamisa amakhanda ethu ngezwi lomkhuleko. Ngaphambi nje kokukhuleka, angazi noma omunye ebandleni iqembu elincane lapha kulokhu kusa belingathi i-40 Branham, ngikhumbule ngiphakamisa isandla sami, ngiyaxolisa ukuthi ngidingeke ngiwunqume umlayezo kulokhu kusa ngendlela engenze ngayo, kodwa nginemizuzu embalwa nje ngoba ngifanele ngibe kwenye indawo ngesikhathi esifushane, futhi enye inkonzo iqala, futhi ngifanele ngihambe khona manjalo, futhi ngifuna ukukhululekela abagulayo ngaphambi kokuhamba. Kodwa useselapha nje ukhulisekile na? Ingabe ngempela usudlulile kufeni wangena ekuphileni na? Ingabe igama lakho ngempela leli ngiqonde ukuthi belikhunjulwe ngempela na? Ingabe lisencwadini kaNkulunkulu namuhla na? Futhi ingabe unokujula noNkulunkulu na? Futhi ize nazo zonke izinto ezindala zidlulile, futhi yonke into isibe yintsha na? Ngabe kukhona kwangempela kobukhosi ucebile ubuzalwane kumisa bayo uNkulunkulu enhlizweni yakho, owaziyo ukuthi izwe lingeke likunikeze na? Ngabe uzithanda kahle kakhulu izoni kangangokuthi uma ukhuluma nazo uvele ube ngomunye wazo na? UPawulu wathi wayeyonikela ngokuphila kwakhe, wayeyoba yisilahlwa uma nje uNkulunkulu engasindisa abanye babangane bakhe abayizoni. Ngamanye amazwi, abantu bakubo amaJuda ayemelene naye. Ngabe yilolo hlobo lwenkolo onayo kulokhu kuzamngane na? Uma kungesilo, kukhona umthombo wonke ocwaliswe ngegazi elimunce emithanjeni ka-Emanueli. Ngokukholwa indlela kuphela ongakwenza ngayo, lapho izoni zibhukudisa imiphefumulo yazo ngaphansi kwalelo thandala, kungumsebenzi kaNkulunkulu. Kwenzekeni na? Lisusa lonke ibala lakho lecala, selishiywe ngemuva kwakho, njengoba impi kaFaro yasala emva kuka-Israyeli. Landela umyalelo, hayi umuzwa, imiyalelo. Ukuba Mose wayelandele imizwa yabantu, bebeyo bebegijima ezintabeni zonke beklabalaza, futhi impi kaFaro yayizobatholwa, kodwa balandela umyalelo. UNkulunkulu wathi, imani ninganyakazi manje, futhi nibone inkazimulo kaNkulunkulu. Ivelani nime ninganyakazi, anidingi ukukuchuchumisa. Imani ninganyakazi, futhi nibone inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba namuhla uNkulunkulu uzolwa, futhi nizoma ninganyakazi. Bahamba nje bawela ulwandle, kwase kuthi abangasokile labo balingisi bezama ukwenza njalo baminze ulwandle. Baba uNkulunkulu, lona mncane umhlambi omncanyana lapha namhlanje kuseni, kodwa kukhona besilisa labesifazane bangempela bahlezi lapha abangabantwana bakho abakukholwayo futhi abakuthandayo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ngenzela bona. Mhlawumbe abanye babo abakaze bakwamukele namanje, abakaze babe nolwazi lokuthi zonke izinto zenyama ezindala zezwe ziyafa. Bamane baphile nje ngesivumo sebandla, batshela abantu futhi batshela abanye. Mhlawumbe babhaphathiziwe kumbe ukuthize esihlokweni sobuKristu, kodwa abakaze ngempela basindiswe, abazi ngempela ukuthi kuyini. Mhlawumbe bamane nje baphatheke kabi ngokwengqondo, abazibiza ngamaKristu ngobuhlakani, becabanga ukuthi baqinisile ngekolishi lezenkolo. Lapho kukhona indlela ebonakala ilungile kumuntu, ubonakala sengathi ilungile futhi uyitholile, kodwa ukuphela kwakho kuyizindlela zokufa. Nkulunkulu makuthi wonke wesilisa nosifazane, umfana noma intombazane, ahlole inhliziyo yabo ngalesi sikhathi, hayi bona, kodwa makuthi umoya ngcwele ubahlole. Futhi uma bezokwenza ezinhliziyweni zabo, yebo ngikholwa ukuthi bengilephutha, angikaze ngifinyelele kuleyo ndawo kwamanje lapho zonke lezo zinto zidlule khona. Manje futhi mina baba ngimukela wena manje nje ukuba ube usizo lwami, ngenkathi ungongotha enhlizweni yami, usangibiza noma ubungeke ukhulume nami nje. futhi kwangathi bangaphakamisa izandla zabo hayi kimi kodwa kuwe futhi ngokwenza kanjalo uthi kusukela namuhla kuya phambili Nkosi ngiziyisa phezulu emfuleni wokuzidela ngiziyisa phezulu emfuleni wokufa lapho ngibhukuda ngaphansi ukulahlekelwa yiwo wonke amabala angalungile ngami yonke imikhuba yami nokungcola nemicabango yami nakho konke ukunganaki kwami ukuxakanisana kwami nokuxabana nolakana nazo zonke lezi zinto ngizibhukudisa ngaphansi kwethandala ukuthi uma ngikhuphuka ngifuna ukuzwa njengoba ivangeli lathi ngifanele ngihlanzekile ngilungile nenhliziyo yemsulo uthando lwangempela ngomfo wakithi kungakhathaleki ukuthi banonyaka kangakanani ngisabathanda ngifuna ukungena enhlanganyelweni nawe ngize ngizwele izitha zami njengoba nawe wenza ukufuna ukukwazi ngempela Nkosi ngokuba ngeke sikwazi ukudlala ngakho manje sekulethi kakhulu singahle sihambe ngemva kwalamuhla singahle sihambe ngemuva kwemizuzu yemihlanu kusukela manje ngeke siphinde sibe nalo elingethuba futhi uNkulunkulu abesilisa nabesifazane mabacabange ngalokhu ngesizotha sihlezi kuleli bandla elincane namhlanje ngokuba sikucela egameni likaKristu futhi ngekathi amakhanda enu esekhotheme angazi noma kuzoba khona yini ophakamisa isandla sakho futhi athi uNkulunkulu ngikhumbule yimini engifuna leso sehlakalo kanye nawe ngiphakamisa isandla sami manje uma ungenaso leso siqiniseko sangempela isiqinile vele ophakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise nawe uNkulunkulu akubusise nenekazi manje wonke umuntu ongaqinisekile ukuthi wena unalo uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise dadewethu manje ukuthi uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu awuqinisekile ngempela bheka noma nini lapho udlula mfowethu imvelo konke oyikho kuyaguqulwa Oh yebo ngiyakholwa futhi Brandon kodwa uma kuludaba lobuhlakani nje uyakholwa ngoba unenqondo yokukholwa akukhona lokho engikhuluma ngakho manje ngiqonde ukuthi usindisiwe ngempela ubekwe uphawu ngothando lukaNkulunkulu luphakade ukuthi ungabathanda abantu abangathandeki kuwe futhi endaweni enjalo yokuthi ungama phambi kwabo ubabambe izandla zabo futhi hayi ngabashisekela ngokweqile noma ushisekela ngokweqile njalo kodwa ngenhliziyo yeqiniso ngempela ukuze akwazi ukukuzwa uyazi ukuthi uyakwembatha noma qhabo ngibambekisale sakhe uthi sawubona mfowethu othandekayo ngibe sephutheni ngicela ngixolele ngiyakuthanda futhi ngalolo hlobo lwesimo senqondo ungakwazi ngempela ukwenza lokho ngokusuka enhliziyweni yakho na ungakwazi na Ungabeka eceleni zonke izinto zezwe ukumkhonza njena ingabe kuba indawo yokuqala empilweni yakho na uma kunjalo busizwa futhi izibusiso zakhe ziyoba phezu kwakho uma kungenjalo memukele njengamanje futhi uzokubusisa nezibusiso zakhe zibe phezu kwakho Ubungeke yini ukhethe yele ekumoyizelela na ngikancamela ukuthi ngibe naye ngimoyizelela futhi wonke umuntu emhlabeni angizonde isizathu ngiyakholwa uma ngimoyizelela futhi ngithanda abantu bazongithanda nami bonke abantwana bakhe bazokwenza futhi uyongilungisa isimweni esinjalo ngize ngithande abangathandeki njengoba enza ngoba umoya wakhe ubuye obakimi Ngange futhi ngaphambi kokuba sikhuleke uma ekhona ongakazi phakamisa izandla zabo futhi efuna ukukhonjulwa kulomkhuleko ungaziphakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise tate uNkulunkulu akubusise mfowethu kulungile lokho kulungile uNkulunkulu akubusise mfana omncane manje uya kubona kune record elithathwe khona ngoku lokubuza makani amazwi ami uma ningibeka ngezigaba futhi okungukuthi ngokuhlonishwa niyakusho nangothando ningibeka ngokwesigaba njengomboni kaNkulunkulu kumbulani lokho kusezincwadini zasezulwini yena ukhona bungeke yini uthande ukuhlala lapho wazi khona ukuthi izwe elingabonakali likhona kanye nawo ngaso zonke isikhathi na ukuqonda uma uphumela lapha futhi ungena emotweni yakho izingelosi zithatha izindawo zazo eceleni kwakho uma wenyukela ngale yakuleyo ndoda engathandeki kakhulu kuwe ukuthi umoya ongcwele umi ngaphezu kwakho ngqo nezingelosi zikuzungezile wonke ngabe kunjalo futhi Branham na ibhayibheli lasho njalo izingelosi zikaNkulunkulu zihaqiwe zikanise ngakulabo azibuyeli ezulwini zinkanise lapho zithunyelwa emisebenzini ukuze zukuqaphe ohambweni lwempilo wo kumangalisi lokho na manje baba wasezulwini isikhathi ngeke sisivumele sizwa umoya wakho uhamba nje kithi futhi siyakuthanda ngoba umoya ongcwele uyalithanda izwi ngena ezwini futhi uthatha izwi futhi ulembule ulivule ngaphandle kwalokho wembukula uJesu ngezwi lakhe ngokuba ukuqaleni wayekhona olizwi ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi waba inyama onguKristu futhi manje izwi liphendukela emuva ngqo liphinde lembule futhi libonakalisa uKristu ovukile hayi okomlando ngoNkulunkulu kwangathi ibandla lingakubona lokho kulokhu kusa kodwa yisambulo izwi likuletha ekuphileni izwi iqobo lwalo lembule inkosi uJesu ovukileyo futhi uphakathi kwethu ulinde isikhathi size sibhekane sonke ndawonye futhi angasimashisa asingenise esikhathini seminyaka eyinkulungwane sinqobe njengomnqobi ekunqobeni Oh Nkulunkulu busisa labo abaphakamise izandla zabo bafisa leyo mpilo ethandekayo egcwele enikelwe engcwelisiwe ecwalisiwe ngomoya ongcwele esinikelwe kuNkulunkulu ehlanzwe egazini bayayila ngazelela balindile manje futhi sengathi wena ungabi ngenye indlela kodwa kangathi umoya ongcwele ungehla nje futhi lapho bephuma lapha kangathi bangathola ukuthi zonke lezo zinto abake balenga kuzo sezihambile sengathi kungashiywa ngemuva kufile bangathi bakaphuma kwekho kuza bezithobile benomoya omuhle amaKristiyano othando anokukholwa ekholo bangathi bangaphila ngokuzinikele kakhulu kuwe ekupheleni kokuphila kwabo bayokuza kuwe nibena lesi siqiniseko ukuthi bedlulile kufeni bangene kuphileni futhi bayamazi uKristu emandleni okuvuka kwakhe ngoba hayi uma ehuhlavu nje noma igama noma umjikelezo noma isikhathi kodwa ukuthi ungephilayo inkathi yamanje uJesu Kristu ovukile ophila empilweni yabo siphe khona Nkosi sicela egameni lakhe nangenxa yenkazimulo yakhe amen Uyichabulela na Mhlawumbe manje na ya ngamvuma ngamtshela ukuthi ngiyakulangazelela bese ke eyakuhlanza Mangalisi yena na ingabe uzizo uhlanzekile ngempela empepuleni wakho uzwa konke ukulahlwa bangaki okuzwa lokho ufuna ukuphakamisa izandla zakho ukuze kube ngubufakazi kumuntu ohleze eduze kwakho zonke izono sizihambile konke kungaphansi kwegazi manje ngizizwa ngikahle ngempela ngakho ngakholwa enkosini uJesu kusukela ngokukholwa ngabona lo mfudlana kanjani na ngokukholwa ngawubona lo mfudlana amanxeba akho agelezayo anikezela Thando oluhlengayo beluyindikimba yami futhi luyoba yiyo ngize ngife kulungile zonke kangikange manje Aya magama hayi izinto Panzi, umothanda dadewethu. Izoba yini indikimba yakho na lapho kukhona izilimi ziyonqamuka lapho kukhona kuprofetha kuya kwedluleka lapho kukhona okwazi kuya kunyamalala siyazi ingcenye sibona ingcenye siprofetha ingcenye kodwa lapho sibona ubuso nobuso khona ke niyokwazi njengoba saziwa Nga ukupheleleze kufikile ukuyingxenye kuyakuqedwa ngakho oluphelele oluhlengayo thando luka moyo ongcwele olungaxutshanisiwe lungene emphefumulweni womuntu osedlule ekufeni wangene kuphileni Oh ngizizwa ngikahle ngempela ninjalo na bangake bathanda ukucula nami iculo lidala kanye nami na ungathanda ukukwenza na lelo esasijwayele ukulicula iminyakeni edlule lapho kwakungekho lutho ngaphandle kwemvuthu yesaha esontweni kungene wonke umuntu ahlale phansi kungekho kukhuluma wonke umuntu ethule nje njengoba babe ngabanjalo ehlezi ezindla umdlalo opiano wayephuma ngangiba sekunjini lomkhuleko ngatadisha liya Puma. Phansi siphambanweni lapho umsindisi wami afela khona ezansi lapho ngakhalela ukuhlanzwa esonweni lapho enhlizweni yami igazi labhecwa khona utume egameni lakhe niyazikhumbule lezo zinsuku na umoya ongcwele wawehla ngalobo bumnene nothando ukholise izoni futhi zazize ziphambanweni asivele silicule manje sonke bangake olaziyo na asilicule manje ngendlela yezitayela esifashini endala manje kulungile Ngazi uma ungavela ukhetha bese ikhanda lakho umzuzu Ngabe wena Oh my. Oh. Manje khotha misana makhanda enu nje futhi nikhuleke. Cabanga ukuthi ube muhle kangakanani kuwe izilingo eziningi odlule kuzo ngenkathi ingangene encane yayigula uNkulunkulu wayiphulukisa ngenkathi wena olele lapho esibedlela umuthi osetshenziselwa ukuthulisa izinhlungu ukulindile kwenzekani na ubani owakuletha na ngiyinkosi ekuphilisayo. Kumbula ukuthi utheni lapho uqala ukungena egunjini na? Kumbula ngenkathi ucabanga ngalobo busuku owawunabo unokuhlasela inhliziyo na? Oh Nkulunkulu, wenzani? Uthathe izwini lakho manje ake silihamishe manje finyelela ngqoko umuntu ohlezi eduze kwakho ubambe isandla sakhe uthi Nkulunkulu akubusise mfowethu Nkulunkulu akubusise dade ngijabula kakhulu ukuthi ngingumKristu awunjalo wena na xawulana nothile ohlezi eduze kwakho ngiyathanda nje ukuzizwela ngalendlela ngiyathanda ukukhonza uNkulunkulu ngokuthula nje ukuthile okunencazelo yangempela kukho ukuza nje ukuthile kuseduze kwenze njani na ekubizeleni ealtare ngenkathi lezo zoni zemukelo uKristu izingelosi zavuka ezihlaleni zazo niyabo ilokho kukwenza uzizwe ngalendlela uyakukholwa lokho mfowethu hikasini na lokho kukhonza lapho umphefumulo ukhonza uNkulunkulu izwi seliphumile niyabo umoya ongcwele uyabusisa futhi uyanisela manje bawethu asezulwini njengobuhle ubukhona ubungcwele bukamoya ongcwele manje yimi lapha ibuzisa abantwana bakhe izikalo eziningi ubefanele abaqondise ngokuba yonke indodana eza kuNkulunkulu imele kuyalwa kuqala futhi vivinywe yemukele ukuqeqeshwa komntwana isolwe akukho okungehlukile wonke umuntu kepha lapho sibekezelela kuqondiswa ngubaba wethu khona ke kuvela isithelo samanje nesimnandi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzovele wazise umntwana kamunye lokho ungasuki ukucabangela nje kodwa ubazise ukuthi lezi izibusiso zakho kubo ubisi oluqotho lwevangeli luthululeka phansi emiphefumulweni yabo ubisi nezinyosi ziphuma ezweni laseKhenani iwayinelisha ukuze libahlumelelise ekukholweni ukukhonza izinhliziyo zikhotheme phambi kwakho izandla ziphezulu izihembezi zehle zidlatheni buthule bekhuleka ngenhlonipho yokuzithoba oh Nkulunkulu ngijabule kakhulu ngikuthanda kakhulu nje Nkosi ngifuna ukuzwakalisa kuwe umuzwa wami uba ngingakwazi ngokubonga nje ngizwakalisa khona kanye ukudumisa kwenhliziyo yami ukuthi ngiyakwazisa wena ongenakuqhathaniswa ngiyakuthanda wena izikhathi eziningi ezivivinyene ezinkulu ukubona indiza igxuma emoyeni iwa isonteka ngapha nangapha futhi ngibheke phansi ngaphansi kwami ukuvunguza umkhuleko omncane nje futhi iyaqonda wazi ukuthi uzobhukuda ekufeni ngomzuzu nje ngimi ngale yaphambi kwezinyanga abathakathi noDevon bona bephonsela inselele futhi beqhubekela phambili umkhuleko omncane nje ubahlalise bemile bekhubazekile amadimoni akhala kanjani futhi aphume ebantwaneni bakho ngomkhuleko uthando lwakho Nkosi ubone abancinyane ogulayo yeza athi babayi ngingakukhulekela na ukubona wena usalokhu umkhuhlane uthulise umntwana njengomama emushushuzele sifubeni sakhe sikubonga kanjani Mhlawumbe inkathazo yeza siyazi njengoba sibheka phambili futhi sibona amakhulu amagagazi okufa anesiphepho ngaleya njengoba uDavid wasendulo athi angikwesaba ukubi wena nami siyakubonga sazisa wena sibona imiphefumulo iza kuwe izinyonga nabahluphekileyo nezimpumputhe izithulu nezimungulu ziphiliswa njengokuqinisekiswa kobukhona bakho busisa leze zethamele zincane manje njengoba silindile siyakubonga ngawo wonke umphefumulo oza kuwe futhi sikhulekela ukuthi uzobabusisa ngokwedlulele ngokuchichimayo namhlanje futhi kwangathi kusukela kulolu suku uqhubeke yonke izivivinyo zabo nezinkathazo kuzophela singathi impi phakathi kwabo noNkulunkulu ingaxazululo khona manje futhi babuyisane noNkulunkulu ngegazi lendodana yakhe azi ukuthi wanikela ngendodana yakhe kuba ilwe phakathi kukaNkulunkulu umuntu ukubuyisa umuntu abuyele kuNkulunkulu owaye kade enobuthe noNkulunkulu kodwa manje usesondele futhi uNkulunkulu ubamukele njengamadodana namadodakazi akhe manje abasezona izithe nabafokazi kodwa sebengabantwana abathandekayo sikhulekela ukuthi uzobavumela bakubone lokho ungavumeli isithe sikususe lokho enhlizweni yabo kodwa umvumele bavumele baqonde ukuthi wena uye wangqongqotha enhlizweni yabo futhi bakwemukela baphakamise izandla zabo wakuyilokho ke Nkosi futhi sikhulekela ukuthi bazokubona lokho futhi bakuthande njalo futhi bathande umfo wabo ngokuba sikucela igameni lika Christu amen Niyamjada na asicule manje singacula na ngicanga ukuthi ngisanda kugcwala imvuselelo asilicule futhi nizolicula na asivale amehlo ethu futhi siphakamise izandla zethu eCanada noma ngabe uvelaphi leli qembu elincane labantu lapha livela ezingxenyeni ezahlukene zesizwe asilicule manje sivale nje amehlo ethu siphakamise izandla zethu
It comes where the dewdrops on earth shine all around my dear, oh God, Jesus, light
lifake indleleni mzuzu nje dadethe wethu Testamente elidala wayeyinsika yomlilo yahola abantwana bakwa-Israyeli lo kwakunguKristu ingelosi yesivumelwano wonke okwaziyo lokho yethi amen Testamente elisha wazibonakalisa uqobo lwakhe enyameni ukusukusa isono ukuthi buyisele kubeni ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngolunyusuke ezansi emgwaqeni kufika umncane umJuda omdala oyisiqenqe futhi wayehla ukuyobopha labo bantu ababekhala futhi bedumisa uNkulunkulu futhi beprofetha futhi wahlangana nani na ukukhanya okuhle uJesu kumupha umzimba manje na ukukhanya insike yomlilo efanayo ayeyiye ekuqaleni wahlangana noSawulu waseThasu nokukhanya kwasondela kakhulu kuye emehleni akhe kwaze kwamphuphuthekisa wathi ungizingelelani na wathi yini inkosi na wathi ngikuJesu Namuhla nangu unathi size sibele sithombe sakhe nathi ingabe uyathandeka na unguye izolo namuhla naphakade Kodake sizothini na sizohambe kukhanyeni ubonakalise izwi lakhe uyaphila Manje abagulayo mabakhuphuke bazungeze altar manje abafuna ukukhulekelwa ngifuna udlale inyanga enkulu
Don't come on my mind I remember one time in a service
kukhona okufike engqondweni yami ngiyakhumbula ngesinye isikhathi enkonzweni ngangikhulekela abagulayo futhi kwakukhona ininikazi elaletha emsamo intombazane encane kubazekile nomoya ongcwele wawukhona futhi bona manje sizoqeda nje emizuzwini eshumi elandelayo futhi baletha intombazane encane ikhubazekile futhi yayino novendle oluncane bathi kwakuthiwa ukukhubazeka kwezinsana futhi imilenze yayo emincane yayifinyekile futhi yayingakwazi ukuhamba Ngiyazi ukuthi ngangikuphi nalenkonzo yokuphilisa na njengoba kubonakala kuyinqaba kwakusemhlanganweni wasedankade edankade hayi iPentecostal idankade akekho wayazi ukuthi ngilapho akekho owesonto inkosi yavele yangiholela lapho Ngabe ngazile nje ngompaphathizo kamoya ukhuluma ngezwelo lasemhlabeni uthando lwazinza njengoba selwenzile manje ngathi manje sizoqala umugqo omkhuleko ngathi nonke nina eninamakadi omkhuleko aqala enombolweni yethile yima ngakweso kunene sami baba mise emqeni Kusho umuntu osibile kwakuyini lekazi liphethe ingane encane kubazekile intombazane yana umoya ongcwele uqala ukukhuluma ngakho futhi ninikaze lihlezi opianweni lalidlala inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozwelo ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile ukuba zithokoze alike ligama kepheli kaJesu esagijimisa phansi lezo zinginopho zamazinyo endlovu ngangine bhodlela elincane lamafutha ephaketheni lami engangilenzile kwakungamafutha omnqumo aphuma esihlahleni somnqumo futhi ngaphuma futhi engakhulekela abagulayo ngalobo busuku futhi ngangena emoyeni futhi ngaqala ukukhala izinyembezi ziqala ukugijima ebusweni bami ngangina lamafutha ngakho ke ngathola ukuthi lamafutha aye izinyembezi zekhafulela kulamafutha ngahamba ngase ngithola izinge zakhe ezintathu ukugula kuncane izakhe futhi ngagcoba kuyo ngathatha ngase ngigcoba intombazanyana ngalokho ngabeka izandla zami phezu kwayo ngathi babo sezulwini uyinyanga enkulu futhi nakho lapho okhona manje futhi intombazanyana yabuka ngakimi yatshikiza yagxuma yaphuma engalweni yami yashaya phansi yehla yagijima yanqamula kwiphansi umama wayo waquleka edankathe futhi inelekazelisa opiyaneni laqalaza futhi laphenduka labo mhlophe impela futhi lavele laquleka futhi upiyano lwaluqhubeka nokudlala Inyanga enkulu manje seduze uJesu nozwelo ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile ukuba zithokoze alike ligama kepha elika Jesu intombazana encane yasedankati ihlezi phandle lapho ngayo iqaphele idonsa umoya wayo kanzima impela yayingakazizwe ngepentekoste umntwana omncane omuhle izinwele ezinde ezimhlophe ezimhloshane ezilungisiwe niyazi ukuthi bagqoka kanjani lezo zigqoko ezimhlophe kubo savele sawa ekhanda layo yaphakamisa isandla sayo futhi iqala ukucula yayingazi ukuthi yayicilani yayisemoyeni kakhulu nebandla lonke ngenhliziyonye lize likhale zikembezi yalitshale futhi lemukele inkosi ujesu nomoya ongcwele wababhabhathiza bonke othandweni ukuthi bakhala kanjani izinyembezi futhi belungisa futhi bexhawulana omunye nomunye kwenzeka leyo yipentecost ujesu ofanayo ulapha manje ungazami ukukwenza niyabo uzama ukucabanga awu unomqondo wakho kokuthile kude laphaya futhi mhlawumbe lokhu noma ngizothatha ithuba ungahle ubuyele ezihlaleli sakho ngaphandle uma uzinzile engqondweni yakho nakho-ke uma uthola lokho sekuphelile kuze kube yilokho kusekhona manje uma nithanda khuphukani ngonisondele ngangokunokwenzeka ealtare futhi nigcwalise izindawo ngizocela umfoti neville ukuba angisize nanka amafutha okugcoba ngifuna umfoti neville agcobe ngamunye njengoba ngibeke izandla phezu kwabo manje uma ukukholwa ngempela yilokhu-ke kholwa ngempela ngenhliziyo yakho yonke manje azicule phansi ngempela sonke ndawonye njengoba sicula manje inyanga enkulu manje abakhanda enu ekhotheme babawethu asezulwini umkhuleko wokukhola uyakumsindo esogulayo kusho izwi futhi u-eliya wayengumuntu onjengathi ngokudabuka futhi nkulunkulu kwangathi singelokothe singalokothi sibe necala lokwenza ivangeli libe lukhulu kangaka kubantu ukuthi bacabange ukuthi kwakungumuntu esikhundleni sikankulunkulu manje sizovele silandele umthetho kalula futhi ngalamaculo namahubo siye sangena ebudlelwaneni obubusisiwe omunye nomunye ngakho sinomphristi omkhulu oze nathi uye wangena kanye nathi futhi angathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu abaningi bami e-altare kulokhu kusa abaswele futhi ngithumele inciku yakho ethandekayo nehloniphekile umfoti neville indoda ehloniphekile elungile njengo-eliya eba nokufisa njengo-eliya sonke futhi ngiyathumela wena uthe mababagcobe ngamafutha babakhulekele bona umzimba wabo umkhuleko kukhole yakumsindiso ogulayo futhi ngikhuleka ngayo yonke inhliziyo yami inkosi ngomuntu ngamunye lapha uyasazi isidingo sabo futhi ngikhulekela ukuthi uzobaphilisa manje uJakobe waloba lokho ebandleni ngaphansi kokuphefumulelwa kukamoya ongcwele ekunikwe nguNkulunkulu okwabunjwa ngaphambi kokusekela kwezwe uJesu ephuma wathi bafanele futhi babeke izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda njengoba ngithumela umfowethu ukuba yenze umsebenzi uJakobe awuyaleza ngomoya ongcwele ukuba gcobe siyabuya futhi ngokuthuma kweNkosi uJesu nomoya ongcwele ukubeka izandla phezu kwabo futhi bayosinda manje Nkosi ngayo yonke inhliziyo yami futhi baningi abantu kulokhu kusa abahlanganyela nami ngawo wonke amandla ami nangawo wonke amandla ami ngikhulekala umkhuleko wokukholwa kuwo wonke umuntu omi lapha becela ukuthi ngeke babe nanoma yikuphi kungabaza engqondweni yabo kodwa bayobuyela ezihlaleni zabo benethemba eliqinisekile neliphelele lokuthi ukuthi uma kukaNkulunkulu kunikezwe bona nezwi lakhe liqinisekile ukuthi liyobonakaliswa ekuphilisweni kwabo ngikhulekela lesi sibusiso kube egameni likaJesu Kristu amen manje wonke umuntu akabe lapho ngikhulekela intombazane encane futhi ngiprofetha phezu kwayo mayelana nento enkulu nematshela ekhanda layo naphezu kobuso bayo lapha ukuthi yayiyokwehla kanjani futhi iphile nansi intombazanyana nakho konke okuncinyane kwayo kungasekho ebusweni bayo nakho konke okunye umama uletha ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu nokukhombisa ukuthi komile konke lutho kodwa utwayi nje dadewethu uJesu wathi ngesinye isikhathi ebengekho yini abayisishiyagalolunye abaphulukiswa na omunye eze futhi anikeze inkazimulo niyabo bonke uNkulunkulu ngakho manje sithandwa izinele zizokhula emuva kwalokho kumbula ukuthi umfuthi Branham washo kanjani kuwe phezulu lapho ngalobo busuku futhi uyophila ngokuphelele futhi ngokujwayelekile futhi siyakhothama ukubonga uNkulunkulu manje baba siyakubonga ngokuphulukisa kwakho futhi siyakubonga ngalowo mama othembekile lentombazanyana ethandekayo owayezimisele ukuza futhi akhombisa ukuthi uJesu zaphila futhi uyabuza ukubona leyo enkulu into ebukeka kabi njengomdlavuza ikukhumelo phezu kwekhanda layo naseceleni lapho futhi wena wayiphulukisa futhi wakususa siyakubonga ngakho futhi siyakhuleka manje ukuthi uzobuzisa lowo mama kodwa onhliziyo yakhe iyaxhuxuma lapho intombazanyana ingowesifazane kwangathi ingaqhubeka ifakaza ngodumo lwakho manje ngiyaqhubeka nokubeka izandla phezu kwabagulayo njengoba mina nomfowethu sigcoba futhi kwangathi bangamukela uhlobo lwesibusiso lufanayo njengoba le ntombazane encane yenza uma nje bebengakukholwa ekukholweni okunjengokomntwana njengoba kwenza umntwana kufanele kube njalo kuhle kakhulu ngijabule kakhulu kulokho kuza ukuthi besise sikhathele sokukhonza nokuba nalesi sikhathi sokuhlangana ndawonye omunye nomunye ngekathi igazi lenkosi uJesu lisihlanza kuso zonke isono futhi ngoba fokazi emasangweni ethu sifuna ukunamukela futhi wozani kulobo busuku enkonzweni yakusihlwa uma usedolobheni futhi ungathanda kubuyela emuva futhi ube nathi futhi kulobo busuku ngingajabula kakhulu iminyango ihlale ivuliwe asinahlelo asinasivumokholo uKristu akukho umthetho kodwa uthando futhi akukho incwadi kodwa ibhayibheli futhi sifuna wena siyakumema futhi umenywa ngenhliziyo enhle futhi ngiyazibuza futhi njengobani iqhubeka nohambo lwenu kwenu lapho nisuka edolobheni lakithi nasezindaweni ezahlukene zezwe ukuba ningikhumbule emkhulekweni wenu njengenceku kanye nani kuKristu nasona sothandweni nasenhlanganyelweni kamoya engcwele. Ngifanele ngihambe maduzane manje ukuba ngiye eCanada naseCalifornia. Eqinisweni ngithuthele eCalifornia. Ngakho-ke ngifuna ningikhulekele kakhulu. Manje yilapho ngiba nokuthile okufanele ngenze isinqumo ngaso leso sikhathi. Niyabo futhi kukhandla kakhulu futhi ngikhulekele ukuthi nizongithatha enhliziyweni yenu futhi ningikhumbule ngoba ngiyazi ukuthi umkhuleko yilokho okuguqula izinto. Umkhuleko yilokho okusenzela izinto futhi manje namuhla ngiyaxolisa ukuligcina kuze kube leyithi kangaka futhi ngigcina umfowethu othandekayo umelusi lapha kude nepulpiti lakhe. Ngiyaxolisa kakhulu kodwa mhlawumbe angazi ngifanele nginyakaze ngokushesha khona manje futhi angibonanga lutho ukuba kube yizingxoxiswane ezincane kubekwe phezu kwedeski. Kodwa ngenkathi umelusi esahlola umfowethu uvela le eNgilandi wathi ukuzongibona imizuzu embalwa nje futhi ngifuna ukubona umfowethu. Ngifisa sengathi ngibe nesikhathi sokuxhawula izandla zenu futhi ngilibone nonke kodwa angikwazi manje ukuze uthole ingxoxiswane encane ngalokhu ukuza uma ngilapha shayela unobhala wami ucingo umfoti Cox ohlezi lapha futhi unikeza lezo zinto. Ingakho sifanele senze isikhathi sethu ukuze sikwazi ukuvumela lezo zinto kodwa lo mfowethu engakwazi lokhu futhi evele eNgilandi ngifanele ngibe kude nalapha emizuzwini eyishumi nambili elandelayo. Ngakho-ke ngehora leshumi nambili nqo ngakho-ke ngifanele ngiphuthume futhi ngihambe futhi ngakho nonke ningixolele ngizoya ekamelweni nomfowethu engixoxisaneni imizuzu embalwa futhi ngizonibona nonke futhi ngokushesha nje lapho ngibuya. Ngikhulekeleni izinkonzo manje zizoba sePhiladelphia Church ngolwesine ebusuku sizoba sehole elikhulu lomhlangano kuleli viki elizayo ngolwesithathu ebusuku. Ngiyabonga mnumzane sizoba se-Full Gospel Christian Men's Fellowship internationally futhi ngizokhuluma ebusuku ekuseni kwezingamashumi amabili nantathu LMI hotela eMinneapolis eMinnesota hotela eMinneapolis eMinnesota bese kuthi-ke ehole elikhulu lomhlangano ngicabanga ukuthi yilo ngokulandelayo ngalobu busuku. Lokho kungomgqibelo futhi kuqhubeke ngesonto ngise-Hart Harbor thabelekele nomfundisi uGordon Peterson futhi leyo yinkonzo yokushumayela futhi ngomsombuluko ebusuku nangomsombuluko usuku lonke usengomgqotheleni izinsuku ezinhlanu. Bese-ke nginoyisha kanje inkosi engizoyisa kowesifazane le enyakatho Canada futhi ngenyukela lapho unkosikazi uhamba nami nezinganyana isekhashana nje ngiyabuya phansi ngidlule ukubona umngane wami uAnn Baxter ukhona engizokusho kuye eVancouver futhi Mazinga. Emva kwalokho ngehlele eWashington kumnumzana Ramsalsin usuku olulodwa lapho ukuba ngimvakashele. Bese-ke ngehlela ila Crescenta eCalifornia ukuhlela izinto ezithile ngokohlelo okungukuthi itende lami selivele lenziwe futhi selilungele ukuphuma ensimini manje futhi ngakho awu ngizoqala mhlawumbe ugwini lolusentshonalanga laseCalifornia ngehla ngidabule eCalifornia naseArizona kulubu busika obuzayo. Inkosi Thanda. Ngaphandle kwesikhathi esivuliwe phakathi kwemihlangano yenkonzo yokungena e-Afrika futhi uDavid Du Plessis kanye namadoda amaningi lapha avele e-Afrika abafuna ukusungula umkhankaso wase-Afrika ube kanye nami kulo mhlangano. Sizohlangana phezulu lapho sizotholana nomfowethu Aken Bright futhi sibe nomkhuleko ukubona ukuthi umhlangano olandelayo uzoba kuphi. Ngiyamthanda na? Kulungile. Khona-ke nifanele ningithande uma nimthanda ngoba nginkuye futhi siyathandana. Inkosi libusise umfowethu Neville wethu othandekayo. UNkulunkulu akubusise. Siyabonga ngesikhathi umfowethu Neville.